Beeraleyda Soomaaliyeed ayaa hadda waxa ay ku guda jiraan falista dalagyadii ay beerteen xilli roobaadkan, iyagoo inta badan beeraha ay dalagyo ka baxeen, taasoo muhiim u ah nolosha dadka maadaama ay ku tiirsan yihiin dalagyada ay beertaan. Qaar ka mid ah dadka beeraleyda ah ee deegaanka Goyaal ee magaalada Baydhabo ayaa sanadkan beertay dalagyo ay ka mid yihiin lowska, masagada, digirta iyo sisinta. Waxa ayna sheegeen in ay sanadkan dalaggu si wanaagsan ugu soo baxay. Waa kuwan iyaga oo nooga warramaya waxa ay sanadkan beerteen.
magagay de magagay xasan bashiira dhaare deegaankana gooni laare sanadku may abuurnay noo sid noo amal ka afar noo ayaa ka abuurnay alxamdulillaahi rabbil caalamiin muurdi ka abuurni luusa ka abuurni luusa ka abuurni gille ka abuurni alxamdulillaahi muurdi ka abuurni diira ka abuurni sasanka ka abuurni hobilaahi ara hatan fasalkun hortaana diira sugaana walay hatta bilunka horeeyay ee intii hadda ka dambe ee maylay sugaane walaan lu beeron gira hayo u bino maylay sugaane alxamdulillaahi rabbil caalamiin inay hadin beer deerid war iyo galne waxa xaalada de galne fadaan beero hiligi ligooy hadda way roog wal gooyahay galay wal shafahay muurdi wal gooyahay diir gurini loosatni tubanya diirta mo diirtina wal in gurani gunna badiyana ta gorora ka jirta badiyana shukulna alhamdulillah saasani ngata sanadki hore in sanadu hata sanadu wana fayla kollan wana ta ilaahay maade beer beer to kollan isku ma hada isku jirta laakin beero biryoon eeda ma sha Allah ngayn alhamdulillah beero dinu goosana galeytun walaaje kullu fiigan kollan may gilisidan ido giliyana fuusiy ka shibadan misgeeda hoosa diyan bele magaalada gudi guriyalka ka ruusadan adu ilaahay suugani jeena lamba dana to balya go beesodo mahayo go hoola neefku magabo walu sahay malle erin mahaysada doorada mahaysada misgeeska arad be arad arad wadan hob abaarsada aram